ngitsi kutsi masano sami kodwa ngiyazukutsi wena uyozamele sasa letsu lapho khona uhlala wazi ukuthi yini kimi ongitsi uya oh uya ushabalise inhliziyo yami.
DJ Melina.
One more, more of you. One God and lay Sunday. Na. Ah boy.
Let me know.
Listen to the song. I wanna let you know I still get